Blog Talk Radio. Pindura humuhezo Dutimba jira nishinjo Nukui embori juru Nanzi jitewe nuhari Ruti bozi zawa mugiguye Ruti bozi zawa mugiguye
Nanzi tebwe rakoze cyane Francois Nkurunziza radisha ku ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC dufite saa 7 z'amanywa n'iminota 35 isazi Washington DC tukagira saa moya z'ijoro n'iminota 35 n'itandatu noneho isazi Paris n'ahandi murayi bwo hagati na saa 2 z'ijoro n'iminota 36 iwacu I Kigali turi kwa mbere tariki ya 11 Gushyingo umwaka wa 2019 tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro amahari hagati ya FDU Inkingi na Victoire Ingabire azagira izihe ngaruka ku batavuga rumwe na leta ya FPRDMI muri kino kiganiro muri kumwe nange Joseph Ngarambe nkaba mbashuhuje muri kumwe kandi na bwana Sixwell Musangamfura umunyamabanga mukuru w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement Sixberry reka ndakubonye mu kanya wageze muri studio reka ngufungure mikoro noneho usuze inshuti za radio yako ziro zitwumva noneho tubone gutangira ikiganiro mikoro yafunguye Sixberry
urahora komeye Joseph
uracyahumeka muri aho ngaho muri Finland aho ngaho
turaho turakomeye ngo niho kandi no gusuhuza n'abandi bateze n'abateze amatwi iki kiganiro cyacu n'abakunzi ba radio ishaka
urakoze cyane Sixberry rero nkuko mbivuze mu kanya amahari hagati ya FDU Inkingi na Victoire Ingabire azagira izihe ngaruka ku batavuga rumwe na leta ya FPRDMI inkuru yabaye kimomo ko Victoire Ingabire umuhoza yasezeye kuri FDU Inkingi agashinga irindi shyaka muri iki cyumweru gishize ahari umuriro ntiyabura umwotsi iki kibyimba giturutse cyari kimaze igihe kinini kininda gisukuma iki cyemezo gikomeye ni agasongero k'ingorane zikomeye cyane kugeza ubwo umwe mu ntwari zashinze ishyaka akaryitangira akaribambirwa agatandukanywa nabe n'abamukunda ndetse na n'ubu akaba akiri mu menyo ya rubamba ajugunya ibihoho gusiga ishyaka yitangiye akarizira samahitamo na maburakindi iki kirunga kirutse cyerekanye ko Madame Victoire Ingabire umuhoza yazahajwe n'ingoyi ya FPRDMI hagakubitiraho n'ingoyi y'abanyagitugu bari mu ishyaka rye kugeza ubwo bamumenesha akarisiga akagenda basize ibitenga bituzuye hari benshi bishwe n'ingoma y'igitugu abandi baracyari mu manza abose ntagikurikira y'ishyaka basize bazongera kubona si ubwa mbere kandi FDU Inkingi icikamo ibice ariko nubwo baryumyeho aho inyundi kubise kenshi hasigara ubuca nta bisobanuro impande zombi zari zatanga ariko rero nyiramaso irekwa bike ibindi akirorera muri kino kiganiro tugiye kuganira ku ngaruka z'aya makimbirane ku ishyaka ubwaryo no kukuzura ku rukaryo darfa kakira agahinja no ku ngaga n'impuzamashyaka FDU Inkingi irimo ni izihe nkurikizi bizagira ku batavuga rumwe na leta ya FPRDMI niba FDU Inkingi ivuye mu gihugu Burundi ibitambo byayo bibaye ibyande nagira ngo rero Sixberry rwose nk'uko nyine twatangiye tubivuga uze usobanurire abantu nyine ubasubirize bino bibazo ndetse n'ibyo Victoire Ingabire ndetse n'abakiriye iyegura rye aribo babahunga n'abandi bavuze batavuze ubibavugire kuko FDA inkingi uri mu bayishinzwe nubwo yashinzwe n'amashyaka ariko ayo mashyaka yo yarimo kandi yakuriye ubiri mu byo byose byabaye muri FDA inkingi amateka yayo urayazi neza cyane ndetse muri aho ngaho bavuga ngo FDA inkingi yagiye icikamo ibice muri uko gucikamo ibice hagiye havamo kuvamo kwawe n'abagenzi bawe ibyo byose uri ubivuge mu magambo makeya nagira ngo rero rwose ufata ijambo ntatindiye inshuti ziriho zitwumva urifate rwose usobanure utange ibisubizo by'ibyo bibazo byose abantu bibaza ijambo ni ryawe
murakoze Ngarambe kuko iyi nkuru ku itariki 8 Ugushyingo 2019 nibwo yatangajwe niba kimomo ko Victoire Ingabire Umuhoza yavuye ku yasize ku buyobozi bwa FDA inkingi ndetse n'ishyaka akarisezeramo niyongeraho icya gatatu cy'uko yanashinze ishyaka rye kandi koko nk'uko twabikurikiye twabonye ko yari yarabyiteguye kuko ndetse n'aho atuye ngo hari igihe byigeze gusakuza ko yari yasize amarangi ya FDA inkingi ku miryango nayo yari yabonye umwanya wo kuyahindura yaranumye hanyuma yararangije kubaka urubuga ndetse kuri murandasi urubuga rw'iryo shyaka rishya yaradudeshije n'imyenda za iniforume zari zambawe n'abari bamugaragiye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru nabonye yari kumwe n'abari bamugaragiye abantu b'igitsina gore nibo nabonye benshi cyane hirya no hino bambaye imyenda y'icyatsi n'umweru hanyuma kandi ukabona ko ibintu yari yarabyiteguye koko ikigaragara nk'uko wabivuze ni uko ari ikibyimba gituritse ariko mu by'ukuri cyari kimaze iminsi kininda gisukuma byaragaragara kuva agifunze birumvikana yakomeje kuba perezidante w'ishyaka bityo ibyemezo ishyaka ryafatwaga bikaba byarasaga naho nawe bifitemo uruhare nka perezidante w'iryo shyaka kandi atanafite n'imbaraga cyangwa n'ubwinyagamburo buhagije bwo kuba yavuga ati ibyo byemezo ntabwo bindeba adasatiye iryo shyaka kandi yari rimufatiye runini ni ukuvuga rero ko icyo nta n'ubwo ari n'ikibazo gishya ngibuka natwe ubwacu tukiri mu ishyaka rya FDA inkingi twashinze koko twashinganye nawe tukirimo amaze kujya mu Rwanda hanyuma ingoma y'igitugu ikamuboha ingoma y'igitugu ikamuhindura ibyaha ikamushyira mu manza icyo gihe twaravuga tuti kugira ngo tumushyigikire nk'ishyaka ni uko twamukuraho umugogoro wo kuba ari we uyoboye ishyaka kuko n'ubundi ntariyoboye nta byemezo afata mu gihe adashobora kujya mu manama mu gihe adashobora kwitabira ibikorwa turimo nta buyobozi nyabwo afite ahubwo twamugira perezidante w'icyubahiro noneho ishyaka tukarivugurura mu buryo rikomeza kumushyigikira ariko we adafite ibindi byaha byiyongera ibyo ariho aregwa kandi atanabigizemo n'uruhare nabwo icyo gihe rero tubivuga mu by'ukuri twabaye navugisha ukuri ko twabaye banyamuke abari babishyigikiye icyo gihe ababigaragaje tukanabihagararaho ni Dr. Inkiko Nsengimana nanjye ubwanjye twaravuga tuti nta kuntu bizamworohera kuba perezidante w'ishyaka kandi nta cyemezo cy'ishyaka na kimwe agiraho uruhare nta n'ubushobozi ubu n'ubu afite bwo kugira ngo abe yagira icyo akora icyo gihe ndibuka ko rwose abashaka kubohoza ishyaka kandi bagezeho bakanaribohoza kugeza ubwo nawe umwukanyemo nko kumwirukana muri make akaza kubyerekana abari boho babohoza ishyaka bari bamaze iminsi n'ubundi bubaka udutsiko tuzabafasha kuribohoza icyo gihe baravuze bati muvuge muvuye aho ibyo muriho muvuga murashaka kumwirukana cyangwa murashaka kumutererana kugira ngo mu by'ukuri abe ari nyakamwe mu manza ariho ababurana n'ingoma y'igitugu ubwo ibibazo bikomeza kuzamuka byiyongera ku bindi bibazo by'imyumvire itandukanye twari twaragiye tugaragaza twanasobanuye icyo gihe ibibazo by'imyumvire ikomeye cyane n'icyerekezo cy'ishyaka. Kuko ibyo izo mpaka twazigiye mu by'ukuri muri kongere twari twakoreye mu mujyi witwa Breda mu Buholandi, aho twashakaga kwiga ku cyerekezo cy'ishyaka. Icyo gihe rwose hari udutsiko twari twabukereye, twagiye inama y'uko ngo barwanye ikintu cyitwa icyerekezo, ko badashaka ko icyerekezo kiganirwaho. Ku buryo hari umwe muri bo bari baturutse Buruseli yaranyegereye arambaza ngo ariko uko batubwiye ngo turwanye icyerekezo, ati icyo cyerekezo ni iki, bivuze iki? Yambwira nti ibyo bababwiye ntabwo nari mpari, ntabwo mbizi. Uko babisobanura ntabwo mbizi. Ni ku buryo kuba nagusobanurira nyine icyo cyerekezo vuga icyo ari cyo, nange simbizi ibyo bavuga. Ariko twe turashaka ko ishyaka gahunda za politiki zaryo zisobanuka, kugira ngo ubutumwa duha Abanyarwanda ubu ubutumwa bw'Abanyarwanda bose, ubutumwa butarimo ivangura, ubutumwa butari mbese ishyaka turifungura imiryango yaryo, ari Abahutu, ari Abatutsi, ari Abatwa, bose bariyoboke, barigane, baryisanzuremo, yo kuba nk'ishyaka usanga mu by'ukuri ubwiganze, cyangwa se usanga ijana ku ijana rigizwe n'abantu b'ubwoko bw'Abahutu. Icyo gihe turashaka ko ibintu bivugururwa ku buryo ibibera inzitizi nk'Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi kwinjira mu ishyaka, ku buryo ibyo bintu byose bivugururwa bikava mu nzira. Ibibuza abandi bantu kutwegera tubivugurure bive mu nzira, hanyuma kandi na perezidante w'ishyaka abe perezidante w'icyubahiro, kuko nta byemezo afata. Dore hano turi muri kongere, ntabwo ahari icyo tuza kwemeza hano nta kizi. Ubwo nibwo uwo mu Rwanda shyaka abaturutse Buruseli yambwiraga ati nubwo adahari ibiza kuvugirwa hano n'ibiza kwemezwa arabizi, ati kuko hari ababimugejejeho kandi akaba yarabahaye n'inyandiko baza kubasomera hano muri iyi nama. Ndavuga nti ese ntibiza kwemezwa yabimenya ate inama tutaranayikora ngo tubigeho impaka tunabyemeze? Arambwira ati oya, tujye ngiyo twarabirangije, kuko inama turayikora. Biza kugaragara ko hari inyandiko kuko abantu bari baregeranije ngo nyine zamuturutseho, kuko zari zifite ibyo zasobanuraga bijyanye n'ishyaka. Ariko icyo nshaka gutsindagira aho ngaho cyane ni uko no muri izo nyandiko ze yaravuga ati ishyaka rya FDI inkingi nararyitangiye, ndi mu barishinze, nzaripfira, nzarikorera igishoboka cyose, sinzemera ko hagira abantu bashaka kunshyira ku ruhande. Ubwo rero byaragaragaraga yuko we bari bamwumvishije ko dushaka kumushyira ku ruhande, akaba yariho arwana nyine ashikamye kugira ngo icyo ngicyo kitaba. Mu by'ukuri bari banamusobanuriye nabi, ndakeka ko yenda ubwo avuye ku ngoyi yabo bari bamuboshye mu ishyaka azashobora noneho no gusobanukirwa neza, akabona ko ibyo bamubwiraga icyo gihe nta n'ukuri kwari kurimo, ko ibyo bari bagamije nawe bigeze bikamubura, ko nawe bimugeze. Nicyo twavuga tuti inkoni ikubise mu kiba hejuru. Icyo gihe ubwo utwo dutsiko twubakaga twiyubakaga dushaka ukuntu mu ishyaka nyine ngo tuzakuramo, banabyise ngo ni ngo nururo n'urumamfu ngo gukuramo urumamfu ngo mu ngano. Icyo gihe niko bavugaga. Igihe rero abo bantu bariho bategurira za gahunda, birumvikana ko nawe bamusabye ko bashyigikira, kandi koko banamusaba n'inyandiko baza gusomera abari muri iyo kongere, kandi n'izo nyandiko kuko bashakisha amayira zinyuramo ziraza koko baranazisoma. Ikigaragara rero ni uko icyo twasabaga icyo gihe Victoire Ingabire nyine nawe icyo gihe ntabwo yacyumvaga, ariko yagezeho arabyumva, aza kumva ko ari ngombwa ko ataba umuyobozi w'ishyaka ari kantarange, aho ibyemezo bifatirwa atahari, kandi mu by'ukuri n'ishyaka rishobora no gufata ibyemezo bikomeye bishobora kumugiraho n'ingaruka nta jambo yabigizeho. Kuba baravugaga ngo ahari ngo arakurikira, nacyo kirumvikana ko nyine cyari ikinyuma. Ntabwo umuntu wari ufunzwe n'ingoma y'igitugu tuzi, birumvikana ko rimwe na rimwe hari igihe abantu bashobora kubona yenda aho bagenda banyuza utuntu tw'udupapuro n'ibindi, ariko ntabwo byavuga ko umuntu yari afite ubwinyagamburo buhagije bwo kuba yayoborera ishyaka kungoyi yarariho na nagatuna mwemyo yarariho kingoma y'igitugu kandi twese tuzi kandi twese tuzi nubukana bwayo birumvikana ko icyo gihe ntabwo byashobokaga ntabwo inyagamburo yarafite bwo kuba yayobora ishyaka nka FDE inkingi ya kiriya gihe yari ishyaka rikomeye cyane kandi kuko ryanagaragaje ko byagaragaje ko ryari rifite n'ingufu ku buryo ryageze nubwo muri 2011 nkeka ko byageze naho bisa n'itera ubwoba Perezida Kagame ku buryo rwose byagaragaraga ko atari agifite ubwisanzure nk'ubwo yari afite mu itangazamakuru mbere y'uko duhaguruka cyane muri 2010 byaragaragaye ko hari byinshi cyane byahindutse kandi kubera imbaraga twari twahurije hamwe nk'uko nyine nk'uko byigeze gusobanuka ko ishyaka rya FDE inkingi ryari ryarubatswe n'abantu baturutse mu mashyaka atatu atandukanye ni ukuvuga rero ko icyo gihe izo ngufu zari zihari zari nyinshi twaravuga tuti nta kuntu ishyaka nk'iri kandi rigikura rigitera imbere ryakomeza gukora uko rimeze ritivuguruye ikindi cya kabiri ntabwo twavuga ngo perezidante uri ku ngoyi ngo akomeze abe perezidante w'ishyaka yitwa ko agira uruhare mu byemezo kandi mu by'ukuri nta ruhare agira kuko twavugaga yuko bishobora no kumwongerera ibindi bibazo ku byo asanganywe nabyo byinshi icyo gihe nawe uko bamusobanuriye ntabwo amagambo bamusobanuriye munyazi ariko icyagaragaye ni uko nawe icyo gihe atabyumvaga ariko byagezeho nawe arabyumva aza gusanga nk'uko anabisobanura nk'uko tuza no kubivuga na nk'umu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri iriya tariki amaze gushinga irindi shyaka rishya yenda ndizera ko tuza kubona akanya ko kuba umuhyavuga iryo shyaka iryo ari ryo nk'uko wabivuze mu iriburo ry'iki kiganiro na kuzukuru ka FDE inkingi kubera ko yari yarabyaye kiriya gice cyari mu Rwanda none igice cyari mu Rwanda nyine nacyo kibyaye ako gahinja mu by'ukuri kakiri agahinja icyo gihe rero ubwo twavugaga ibyo ntabwo imyumvire ntabwo yagiraga aho ngaho aho igeze ubu ngubu ntabwo bishoboka yuko ati ndi hano abandi bari kantarange nta kuntu kandi nakorera politiki kuri interineti ibyo narabyanze nta kuntu nayoborera ishyaka ahantu ntashobora kubonana n'abandi bayobozi ngo dukorere inama hamwe hafatwa ibyemezo buri wese atabigizemo uruhare ruhagije ni ukuvuga ko muri make ubuyobozi bwo kuri interineti cyangwa se n'amanama n'ibindi yagezeho arabihagarika uko kubihagarika rero bikagaragaza yuko hari ikibazo gikomeye cyane tuza gusesengura tureba nyine impamvu nyamukuru mu by'ukuri zatumye avuga ati mvuye ku buyobozi bw'iri shyaka ndetse naryo ndivuyemo ndetse nshinze n'irindi ibyo byose kandi bikaba igihe kimwe aho yenda turaza kuhagera nitubona igihe nikidukundira n'ibidakunda twaza bigarukaho mu bindi biganiro biri imbere icyo nshaka gutsindagira ni uko nawe ubwe yageze aho yumva ko mu by'ukuri kuba perezidante w'ishyaka ishyaka abandi bayobozi bari hanze y'igihugu n'ibikorwa byinshi bikorerwa hanze y'igihugu yabonye ko bidashoboka ibyo twarabivugaga muri za 2013 2014 ari nabyo byatumye zibyara amahari hagati yacu na bagenzi bacu bandi bakomeje FDE inkingi nyine kugeza ejo bundi ku itariki 8/11 irundutse impamvu uvuga ko irundutse yari nabyo twaza kubiganiraho kuko mu by'ukuri yari imeze nk'ikipe yakinishaga umukinnyi umwe none uwo mukinnyi arasezeye ku mugaragaro birumvikana rero ko ikipe niba izakomeza ikaguma mu irushanwa iyo kipe izatwigaragariza ko yiteguye nyine gukomeza irushanwa ariko rero niba ari ishingiye ku nkingi imwe inkingi birumvikana ko byari bishyigikiwe n'iyo nkingi byinshi biza guhirima cyangwa se byahirimye uko biri kose ni ishyaka twagize uruhare mu gushinga ni ishyaka twahaye umurongo w'ifatizo ndetse dushaka no gukomeza kugenda turiho umurongo ujyanye n'ibihe n'imyumvire abanyarwanda bari bagezemo. Tuza guhura n'umugaga w'abakomeje kubigira mu by'ukuri nk'akarima kabo kugeza ubu ngubu, kugeza n'ubwo Victoire Ingabire Umuhoza ishyaka nk'uko bisobanuye mu iriburira ishyaka yiyemeje kwitangira akaribambirwa agahura akagena inzira y'umusaraba n'ubu igikomeje kubera iryo shyaka, akatakaza abantu benshi cyane mu bari bamuri iruhande, abo rero ashatse mu Rwanda, abo yagerageje gushyira mu buyobozi bumwegereye n'abandi yagerageza kuzana, hari benshi bagiye bicwa, hari benshi bagiye bicwa kandi bakicwa n'urupfu rubi kugira ngo bagaragarize ubwo n'ingoma y'igitugu yabikoraga igira ngo igaragarize Abanyarwanda ko uzajya muri iryo shyaka izamwica urupfu nk'urwo, ko nta buzima mbese nta kuzarijyamo azaba yiyahuye. Mu by'ukuri ubutumwa bwari ubwo ngubu. Si impamya rero ko Victoire Ingabire Umuhoza yaba nawe yageze aho avuga ati iyi ngoma iravuga ko uzaba muri FD inkingi hano mu gihugu azaba yiyahuye, nawe akavuga ati ngiye kwiyahura ndeba, ntabwo ari ukugiye mbifata. Ahubwo ikigaragara ni uko afite ibyo yasabye ishyaka, yasabye nyine bagenzi be bari basigaranye muri iryo shyaka ntibabyemere, batabyemera rero bigatuma icyo kibazo gikomeye kirangiriye kuri aya mahari atumye mu by'ukuri asa n'ubyirukanwamo nawe ubwe akaba yashinzwe. Ndumva ntatinda nyenda ijambo rya mbere rumuhaye nareka nawe kugira icyo uvuga hanyuma tugakomeza. Uranyumva? Ubanza mugenzi wanjye.
Nari muri mute. Ubu noneho turumvikana?
Yego, wakomeza.
Hari ibintu birukomojeho, uvuze ukuntu mwashinze ishyaka, uvuze ukuntu nyuma yo kugira ngo ajye mu Rwanda anafungwe, mu by'ukuri yakomeje kuyobora kwitwa na koko ayobora ishyaka, ariko mukaza kureba mugasanga ko kwitirirwa ishyaka ko ariyobora kandi ari afunze ari ikibazo kuri we, ari ikibazo ku ishyaka, ariko mukaza kuba nyamuke wabivuze ibyo ngibyo. Ntimwabaye nyamuke gusa, byageze aho muri 5 mu by'ukuri. Ikindi cyo abo basukuma bagashaka gufata ishyaka nawe ntiwahamya ko yari yanamubaye mu by'ukuri, ahubwo wamugiraga igikoresho. Ibyo twagiye tubiganiraho mu biganiro binyuranye mwagiye mubikomozaho, nabo wasaga n'abamugize igikoresho mu by'ukuri, nabo bafite za gahunda zabo. Aha nagira ngo rwose nongere ngo ushyireho ni iminota 2 gusa, si myinshi. Ikiganiro mukimara gutandukana ko mumaze kuba nyamuke nyine barabahinze nyine muvamo mu by'ukuri, naho benshi abarebaga nako ntitwarebaga inyuma kuko twari dufatanyije ndi muri RNC icyo gihe, mwavuyemo muri 2000 mu kwezi kwa 9 niba ndibuka neza, kwezi kwa 9 2014 muvamo wowe na banyiko muragenda. Mumaze kugenda rero wumva ko na FDU yari yarashinzwe n'amashyaka 3 kandi mwari mu bagize ibyo bice bindi byari bishinze FDU, mu by'ukuri yasigaye itakiri FDU nubwo bakomeje kubyikitwa FDU, ariko mwaragiye biba bibaye ibindi. Ibyo umuntu yavuga ko byateguraga ibiriho ibyo turiho tubona uno munsi, reka nshyireho iminota rwose ibirirenga gatoya y'ijambo wavugiye wawe n'ikiganiro kirekire wakoze, ariko nashyireho ka extra gatoya ku itariki ya 20/9/2014 kuri radiyo itahuka mumaze nyine gucikamo ibice icyo gihe. Reka nshyireho aka ka extra
ushinga FDU inkingi. Twakoze ibiganiro byamaze imyaka twumvikana, ubwo hari abantu baturutse muri RDR, hari abantu baturutse muri FRD, hari abantu bari baturutse muri ADR Sangano. Tumara imyaka turi mu biganiro, ibyo biganiro ndetse twari twaranabitangiye icyo gihe nari nkiri impunzi i Nairobi ndi kumwe na nyakwigendera Bwana Sendashonga. Icyo gihe twari twaratangiye ibiganiro nabwo muri za 1997, ariko icyo gihe ikibazo twari dufite twaravuga tuti ntabwo byumvikana ko muri ibiganiro dukora, niba abantu batemera ko habaye jenoside mu Rwanda ntibyumvikana ko twakorana ibiganiro. Ubwo ndavuga guhera muri za 1997 abo muri RDR twaganiraga icyo gihe, bamwe baravuga bati jenoside ntabwo tuyemera, abandi bakayemera. Ubwo muri mu mwaka w'2000 nibwo ishyaka RDR ryatangaje ko noneho ryemera jenoside. Nyuma yaho rero nibwo ibiganiro nyabiganiro byashoboraga kuba, kubera ko twari batuti ntabwo tuzubaka igihugu ngo tujye gutabara Abanyarwanda, tuvuge ko tuje kurengera Abanyarwanda bose, tutanemera amarorerwa yabaye mu gihugu, buri wese afite uko yavuga anerekana yenda yuko nk'ubutegetsi yaba yarabogamiyeho ko nta ruhare bwagize muri ibyo bintu. Koko kandi no muri FDI Inkingi kenshi wasanze ubwisanzure mu gusobanura ibyo bibazo tutabwumvikanaho, ni nayo mpamvu twakomeje kugenda tutumvikana na bamwe muri bagenzi bacu. Aho naho ndaza kuhagera, kuko nko ku byerekeranye yenda n'ingoma ya cyami, umuntu ashobora kuvuga icyo ashaka cyose abantu bakavuga bati ibi nibyo. Ingoma ya Parmehutu nayo umuntu ashobora kuyivuga, ingoma y'Inkotanyi nayo akayivuga uko ashaka, abantu bati nta kibazo gihari. Ariko wavuga uti ingoma ya Habyarimana, ingoma ya Emerenide nayo ifite ibyo yabazwa mu bibazo by'u Rwanda, batoya bati byuvuga ni nk'iby'Inkotanyi. Icyo gihe rero ntabwo ushobora kuvuga ngo urashakira ibisubizo ikibazo cy'u Rwanda, hari aho uvuga uti nyaboneka hariya muramenye ntihagire uhava.
Hanyuma se Sixbert, abo bantu mwari kumwe icyo gihe ko byanaje no kugaragara, ni iki cyabahuzaga mu by'ukuri? Kuko nubwo bageze aho bakemera ngo jenoside yabayeho, ariko iyo witegereje neza mu biganiro bihita na magingo aya ngaya, usanga bagenda batera basubira inyuma bavuga ngo jenoside ngo ntiyateguwe, ngo nta jenoside ishobora kuba itarateguwe, ngo kandi niba hari uwayiteguye ngo ni Kagame. Urabona ko isubira amasubira nyuma nyine ariho. Mu yandi magambo, kuba hamwe n'abantu muvuga ngo murashaka impinduka cya cyerekezo bavugaga barwanyaga nyine, ntutekereza ko icyerekezo cyari mu by'ukuri kijyanye n'amateka y'u Rwanda, ko cyari kijyanye n'amateka y'u Rwanda, ko cyari kijyanye kandi no kunenga ayo mateka, nta kwitangira itama cyangwa nta kugendera ku magi, aho si cyo kibazo. Mbese uno munsi hagati y'abo bantu muri FDI, ubwo ntituragera kubita P5, kuko byose mu by'ukuri iyo ukuyemo FDI ikaba nta kiri cyo muri kino gihe, niko umuntu avuga, wakwibaza none ya P5 ikiri cyo. Nagira ngo ugire icyo uvuga nyine ukurikije iryo jambo wavuze ku itariki ya 20/9 2014 mumaze gutandukana na Sixbert.
Ya urakoze kunyibutsa, kuko ayo mateka kiriya gihe ya vuba, kuko mbere yuko dushinge FDI Inkingi twakoze ibiganiro byari bikomeye cyane. Iyo nk'uko nabivuze kiriya gihe, icyo ni kimwe mu bibazo tutumvikanaga. Hari abavuga bati jenoside ntituyemera, turavuga tuti noneho ntacyo dushobora kuganira, nta n'icyo twageraho, nta n'icyo twashobora gukorana, kubera ko nk'uko nabisobanuraga hariya ntacyo twamarira Abanyarwanda tutanemera n'amaraso yabo yamenetse, tutayemera, tutayaha agaciro kayo. Icyo ngicyo kuko cyari kidutanije cyane. Noneho mu mwaka w'2000 RDR iza gukora kongere, irabyemera ku mugaragaro, ndetse inavugurura n'ubuyobozi, ishyiraho ubuyobozi noneho bwari bujyanye n'iyo myumvire mishya bavugaga ko bemeye, kuko baravuga bati kugira ngo tunabereke uko twabyemeye, kandi kuko si nuko bagira ngo banabitwereke, biragaragara ko abari bashyigikiye wa murongo ukomeye cyane, wa murongo w'umugaga, icyo gihe bagiye ku ruhande, kuko bagiye ku ruhande basa naho ibya politiki bagiye kubikinira mu mbere nyine cyangwa se mu mfuruka, ntibongera kubikinira ku rurembo. Ikibazo rero twagize ni uko icyo gihe nyine bamaze kuvuga bati ku mugaragaro bimwe mu bibazo twari dufitanye, bamaze kuvuga bati ibi nibi twabikemuye, ndetse hagiyeho n'ubuyobozi bushya bufite imyumvire ijyanye kuko n'ibi bitekerezo. Icyo gihe twihaye indi myaka kugira ngo tuganire, turebe ko tuhuriza kuri umushinga wa politiki ufatika ushobora guhumuriza Abanyarwanda bose, kandi bifite n'ireme. Icyo twashaka bityo muri 2006 dushinga iryo shyaka none tumaze kurishinga nabwo twumvikana yuko dukomeza kugira ngo dutsindagire ya mirongo mishya twemera ya za ntego zikomeye cyane twavuga tugomba guharanira kugira ngo tuzishyikire kugira ngo tuzimakaze zishinga imizi miremire tuvuga yuko tuguma no muri ubwo buyobozi kugira ngo ndetse ya mirongo ya politiki twemera ya mizero twaharaniraga y'abanyarwanda hatagira bakidubye nyine baza ngo badusubize muri ya mateka bo bashaka kumva mu buryo bwa gihutu cyangwa se mu buryo bw'ivangura iri n'iri none icyo gihe rero tugirana icyo kibazo cy'uko ubwo bamwe baragiye ishyaka barikorera bubaka ishyaka muri njye noneho inzego kuko bazivamo ku mugaragaro bamaze kuzivamo ariko bagira ukuntu biyubaka bagira ukuntu bubaka izindi nzego zitagaragara hanze ariko mu by'ukuri ari inzego za rya shyaka rya LDR bahozemo kandi izo nzego zikaba zari zifite ukuntu zari zifite ukuntu zashyiraga igitutu ku buyobozi bwa FDI inkingi bwari buzwi ubuyobozi twari tumaze gushyiraho icyo rero nacyo twagezeho turakibona aho tumariye kukibona turavuga tuti ibi bintu bigomba kuvugururwa byanze bikunze ariko nanone nk'uko nyine mvuga ko twashinze ishyaka muri 2006 ubwo muri twakomeje kujya impaka tuvuga tuti tuzakomeza gukora politiki muri ubu buryo tuzahindura ibintu gute tudateye izindi ntambwe icyo gihe nibwo hari igitekerezo cy'uko tujya gukorera politiki mu rwanda tukajyayo muri 2010 ubwo ni ukuvuga ni ikintu cyari gikomeye cyane mu buzima bw'ishyaka yo kugira inkingi ubwo nyine umuyobozi mukuru w'ishyaka yajyaga mu rwanda akavuga ko agiye kugerageza kuryandikisha no guhatana mu matora perezida wa repubulika yari agomba kuba muri uyu mwaka ikindi gikomeye cyane cyabaye mu ishyaka rinini kiganiro cya bibiri
gerageza urebe ukuntu watunganya ibyuma neza ijwi rirasohoka nabi
ubungubu bimeze gute ubimeze neza
ubimeze neza
ya ikindi mvuga ni uko muri 2014 ubwo naho habaye ikintu gikomeye kuko nibwo mu by'ukuri twananiranywe bigaragara yuko imyumvire yacu ku gihugu duharanira ko imyumvire yacu inyuranye ko nta naho ishobora guhurira icyo gihe turatandukana zibyara amahari basigarana nyine FDI bakomeje kwita FDI inkingi icyo gihe natwe turagenda ndetse tuza no gushinga irindi shyaka kugeza n'ubwo twagezeho tunafatanya namwe mwari muturutse mu ishyaka rya RNC noneho dushinga ishakwe Rwanda Freedom Movement ariko havuga ko muri 2014 ubwo nyine ubwo twananiranwaga kikabyara amahari nacyo ni ikintu gikomeye cyane ku ishyaka kuko guhera icyo gihe simpamya ko ishyaka rya FDI inkingi ryongeye kugira imbaraga nk'izo ryari rifite kugeza icyo gihe ntabwo mbihamya rwose ikindi rero nanone andi mahindura akomeye yabaye muri FDI inkingi ni muri 2018 ubwo Victoire Ingabire yafungurwa yarafunguwe ariko mu by'ukuri ahabwa n'imbago ntarengwa izo mbago ntarengwa hari izijyanye n'ibikorwa bya politiki hakaba ndetse n'ibyo yasabwe kugeza n'ubu bitaratangazwa ku mugaragaro by'uko bamusabaga yuko n'ibi bya P5 azivamo ishyirwa rikuvamo kubera ko bavuga bati P5 n'abandi mashyaka arimo harimo abo dufitanye amasinde akomeye cyane dufite ibyo twapfuye hano none ni mwitandukanye nabyo icyo kintu rero mu ishyaka ndabizi neza rwose ko yagisabye asaba ko babivamo bagenzi bati ntabwo bishoboka
mu yandi magambo kwari ugutandukana na RNC mu by'ukuri
nicyo leta yasabaga nicyo ingoma y'igitugu yasabaga noneho
Ingabire nawe agisaba bagenzi be
bagenzi be ati ntabwo bishoboka niyo politiki turiho dukora tuvuyemo twasigara turi hehe twaba dukora dute ikiro nacyo ntabwo bacyumvikanyeho ku buryo nzi ko habaye ikintu cyo gukururana cyane hagati yabo kugeza ubwo yavuze ati noneho rero niba mushaka ko niba muvuga ko muri buyobozi bw'ishyaka nimuze dukorere hano mwebwe b'abayobozi muri aho ngaho nimumanuke muze dufatanye hano yewe ntabwo inyagambo mfite muri ibi n'ibi kandi murabona n'aba ngaba nagiye nshaka hano bariho baragenda babica urusorongo nihagira abandi muza mutinyura abantu nanjye nza hari benshi natinyuye namwe nihagire nk'ababiri nkawe vice perezida wa kabiri nkawe sekretari jenerali nimumanuke muze dore abandi barafunze noneho bitume abandi banyarwanda batinyuka abandi bati ntabwo dushobora kuza birumvikana rero ko icyo gihe batangiye no kuvuga bati kuki ariho adukurura ngo tujye mu bintu icya mbere baravuga bati kuki ibyo ariho asaba bihwanye n'ibyo ingoma y'igitugu FPR DMA isaba icyo ngicyo barakivugaga ese aho ntiyaba yaramuhinduye akaba ariho ayikorera icyo nacyo barakivuga muri FDI inkingi nanjye ubwanjye hari ababimbwiye rwose noneho ikindi bakavuga bati kuki ariho ashaka ko bamwe mu bayobozi bacu bamanuka bakajyayo kandi n'abariyo babiri ni ukubera iki ashaka ko tuza natwe tukaba ibitambo kandi abona ko uwo ari wese ugaragaye ahita bamwica kubera iki ashaka natwe kudushora ubwo noneho arababwira ati niba ibyo mutabyemeye rero niba mutabyemeye ni ukuvuga ko tutavuga rumwe ni ukuvuga ko tudashobora gukomeza ubwo abandi nabo bafatanye n'umurongo ukomeye baravuga bati ibyo adusaba ntabwo dushobora kubyemera azakora icyo ashaka ni nayo mpamvu no mu matangazo bakoze bavuga ngo babiganiriye kuko ntabwo babeshya icyo kibazo cyari gihari ku buryo asa naho yasunitswe hanze y'urugi hanze y'umuryango yasa naho yasunitswe hanze y'umuryango kuko nta kuntu ishyaka yitangiye nk'uko yaryitangiye ari mu barishinze ishyaka yararinambiye ahura n'ibibazo bikomeye agenda anyura mu nzira y'umusaraba n'ubu akigendamo kubera iryo shyaka kugira ngo avuge ati ishyaka ndivuyemo mvuye ku buyobozi bwaryo ndetse naryo ndivuyemo ibyo ni ibintu bikomeye cyane ku muntu uzi Victoire Ingabire akaba azi n'ukuntu
ni ibintu bikomeye cyane Six Bell ndibuka icyo gihe nanjye nari nkimuri ya RNC kuko ni ibintu natwe byaturenze kuko harimo abasunikaga aha rwose sinatinya kuvuga abo kwa bacondo na bakayumba basunikaga muri yatandukana ryanyu mu gihe twebwe twaje kuvamo tukakora ishakwe mu by'ukuri twifuzaga yuko twashyiraho imbaraga twari dufite kandi zari zihari kugira ngo mudacikamo ibice muri uriya mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mu yandi magambo rero kugira ngo umuntu acikemo ibice ntabwo byabaye gusa uruhare rw'abo bantu umuntu yakwita ko ari abaduri refoko bo muri FDI habayeho uruhare rutoroshye rwa RNC ngira ngo birabizi kuko barabanje mbere na mbere bavuga bati ese nidutandukana na bankiko na bamusanga mfura n'abandi RNC ntabwo ihita nayo idutera umugongo uzi ko bagize za garanti nagira ngo ugire icyo ubivugaho bagize za garanti za bamwe muri RNC hanavuga ba Cundo hanabavuga ba Kayumba bityo rero baravuga bati noneho dushobora kwirukana abankiko nawe uza kugenderamo gutyo gutyo ubu rero muri kino gihe bavuze batireka twi kuko Ingabire yavuga ati tuve muri P5 mu yandi magambo dutandukane na RNC ese aho umuntu yavuga ko harimo uruhare nanone rwa RNC muri ibi bibaye muri ibi bitumye FDI inkingi itumvira umukuru wayo umukuru mu by'ukuri buri wese iyo uvuze FDI inkingi wumva Ingabire wavuga Ingabire ukumva FDI inkingi mu yandi magambo ese aho RNC abo ngabo babadini babaye bayumviye kurusha ahubwo uko babajyaga babarega kera ngo mwebwe mwarayumviraga ijambo ryawe
ya urakoze mu by'ukuri hari n'ikintu kibazo ugeze kumbaza nza kugarukaho wambwiye uti niki twari duhuriyeho mu by'ukuri n'abo bagenzi bacu kiriya gihe ntabwo nahasobanuye bihagije kumbaza kugaruka ariko hari ahandi uvuze uti
kigarukeho
aho uvuze uti mu gutandukana kwanyu 2014 na RNC yabigizemo uruhare kubera ko abaturwanyaga mbese bashakaga ko abashaka kuvugurura ishyaka nyine twe twashaka kuvugurura ishyaka bavugaga bati aba bantu tugiye kubirukana ese mwaduha garanti ko tuzakomeza kwerena kuko ndabizi ko byabayeho ndabizi kandi ko n'izo garanti barazihawe no muri aya magambo rwose ngo twebwe dukorana n'ishyaka ntabwo dukorana n'abantu icyo ngicyo nzi ko cyabayeho n'abakivuze nanjye ubwanjye hari ababimbwiye mbere y'uko dutandukana na n'icyo gipande nyine cya FDI inkingi cy'abantu bari baratutse muri RDR na nyuma y'uko twatandukanye nabo ibyo hari ababimbwiye rwose muri ayo magambo kandi ntabwo mu by'ukuri ngewe nta n'ubwo ibyo byanantunguye kuko ikibazo gikomeye cyane twari dufite muri FDI inkingi nubwo twashakira nubwo twavuga tuti uyu n'uyu yabigizemo uruhare kimwe n'uko abo muri FDI inkingi nabo ubwabo baravuga ngo bariya ngo ni FPR yabashutse aba n'aba ngo ni abakozi ba FPR n'iki nubwo twashakira ibisubizo hanze cyangwa ibisobanuro hanze ariko mu by'ukuri ikibazo cyo muri FDI inkingi ni ikibazo cyari ni nk'impungu iba yageze imbere mu musokoro ikibazo cyari imbere cyari gikomeye cyane ku buryo ni nk'uko igufa ryamungwa rigakomeza rikamungwa noneho ryavunika umuntu akareba ikibivunye ako kanya icyo iryo gufa rikomyeho igikomye kuri iryo gufa rikavunika umuntu akaba ari cyo areba ariko umuntu ntarebe ko igufa mu by'ukuri ryari ryarashize ni nk'ahareba wambwiye uti icyo mwari muhuriyeho ni iki cyatumaga kuko mukomeza no kuba mu ishyaka rimwe ni bike ibyo twari duhuriyeho ni bike twahujwe n'umushinga wa politiki twavugaga ko turiho duharanira tuza gusanga icyo gihe umushinga wa politiki twavugaga hari abawemeye ku rurimi kuko batashaka kuba banyakaba bashakaga gufatanya n'abandi kugira ngo mbese bagaragaze ko ishyaka ryagutse hakaba harimo abantu benshi cyane ishyaka ryaguwe hakaba harimo abantu benshi cyane baturutse mu myumvire itandukanye bityo bikaba byarahaga nicyo abantu banatekereza ko bishobora guha icyizere abanyarwanda benshi cyane baturuka mu moko atandukanye mu duce tw'igihugu dutandukanye bakaba batubonamo abantu bashobora kuba bagira icyo babamarira igihe twari kuba dukwiye gutera intambwe ni naho twavuga tuti twebwe two guha abantu icyizere kidafatika mureke tunashyireho ingamba zifatika kuko zigaragaza ko ibyo tuvuga dushaka guharanira tunabyemera ko twanabyitanga ni naho twavuga tuti tuganire ku cyerekezo noneho abantu babone ko uyu mushinga wa politiki tuvuga ushobora kuba umushinga abanyarwanda b'amoko yose bo mu duce twose tw'igihugu bashobora kwibonamo bityo ntibikomeze kuba ishyaka rimeze nk'ishyaka ry'abahutu gusa kuko icyo gihe ryari ishyaka ry'abahutu n'abatutsi bake bari barajemo sinibuka nirwo mbavuga amazina hari abari barajemo twajyanye mu ntebe mu ishyaka twahise dushinga ihubiri nabo basaga rwose n'abantu bameze nk'abavumbyi mu bintu bitari byabo ugasanga abantu baranabaheza ku buryo no mu manama wumvaga abantu bitotomba bavuga ngo aba bantu ntawe ubazi aba bantu ntawe uzi ibyabo ntawe uzi ubakorera ibyo rwose byari bihari cyari ikibazo gikomeye cyane ku buryo rero twavuga tuti niba tudashoboye kwivugurura ngo duhe icyizere abantu abanyarwanda baturuka mu myumvire itandukanye baturuka mu duce dutandukanye baturuka mu moko atandukanye niba tudashoboye kwivugurura ngo twubake ikintu kibaha icyizere ikintu bashobora kwibonamo turiho turatigita ariko rero nanone hakaba hari abantu bari batsimbaraye mu by'ukuri muri ya myumvire ya kera nigeze kuvuga ko ushobora kukigwa ariko ibya emereni desideri tubyihore twe tugira icyo tubivugaho ba bantu mu by'ukuri ntabwo bigeze bava ku isi barakomeje noneho bubaka mbese bagira ukuntu biyubaka ni ibintu icyongereza bita ikintu cya lobi bubaka ikintu nk'icyo ngicyo cyari gihuriweho n'abantu benshi kandi banize muri kiriya gihe cyabo noneho icyo kintu kikaba ari ikintu cyagombaga kugenda gishyira igitutu ku bayobozi no ku bayoboke benshi kugira ngo uwo badashaka babe bamurwanya noneho kuko asanga ari umuntu urwanywa n'abantu benshi cyane. Ndibuka ko harama n'abatwagiye dukora mu Bubiligi, ubwo umwe muri bagenzi bacu b'icyo gihe witwa Yezu Kubikeye yavuga ati ikibazo gihari ati la base ntibibonamo. Avuga nyine ati la base ubwo yashaka kuvuga mbese ngo abarwanashyaka bifatizo cyangwa se
bibanze
bikubikira, ariko cyane cyane abo yavugaga yitaga la base ni abo ngabo mu Bubiligi. Mu by'ukuri basigaranye n'iryo shyaka ntibavuga ngo ntabwo batwibonamo. Bikaba byumvikana nyine ko abo yitaga la base byakomeje kuba umutwaro ukomeye cyane kuri FDG kugeza n'ubu ngubu. Abo ngabo bakomeje kuyibera inyonjo ikomeye cyane yakomeje guheka nyine kugeza ubwo ikibyimba gikurikiye nta kundi bashobora kubigenza kubera ko bananiwe gushyira hasi icyo kintu ngo bubake ishyaka mu buryo bureba kure cyane, mu buryo bushobora guha icyizere abanyarwanda imihanda yose, noneho bakururwa n'iyo bazi nyine n'icyo ngicyo bitaga la bazi. Kuko icyo gihe twari nawe bwira tuti niba uri umunyapolitiki ufite icyo ushaka kumurira abanyarwanda, ntabwo uzaba wa wundi ukururwa niyo bazi uriho uvuga. Ni wowe ubwawe ugomba gufata urumuri, noneho rwa rumuri ukarucana ahari umwijima ukagaragaza nyine ukereka abantu inzira, noneho ya nzira abantu bakayigenda. Naho kuvuga ngo uzategereza ko ya bazi ngo ariyo aho wigenda igusunika ikakuganisha aho ishaka, ntaho uzajya. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane, ni kimwe mu mpungu zamuze iryo shyaka cyanatumaga ndetse n'imyumvire abantu badashobora kuyihuza kubera ko icyakoreraga ahagaragara cyakoreraga mu bwiru kandi ugasanga gifite imbaraga nyinshi cyane. Nawe urumva imbaraga kuko icyo gihe uwo cyashyiraga imbere ni Victoire Ingabire, none nawe uwo kimukubishya hasi urumva ko ari ikintu cyari kiremereye cyane muri iryo shyaka. Aho rero bavuga
muri
hari aho wari wambaje utese nta ruhare rwa RNC muri kiriya gihe. Njyewe ahanini igicyo navuga cyane ni uko imungu mu by'ukuri yari yarageze mu isokorwa ku buryo abo hanze baba ari abo twari dufitanye amasezerano cyangwa nabo tutari tuyafitanye, mu by'ukuri uruhare rwabo nubwo ntaruhakana ntabwo ari rwatumye ibintu byikubita hasi. Kimwe n'uko n'ubu ngubu nabwo ubu birumvikana ko ikibazo cyari gihari, ikibazo cyari mbere Ingabire cyane ni ikibazo cya P5 ndakizi rwose. Hanyuma hakaba n'uko amaze gufungurwa iriya myaka yamaze ari muri gereza ari wenyine ni urugendo rukomeye cyane. Mu by'ukuri ni ahantu umuntu agenda akambuka ubutayu noneho akabusohokamo, kandi nabwo ntabwo yasohotse bihagije kubera ko ntabwo nk'uko nabisobanura ntabwo yigeze agira uburenganzira bwo kuba ntabwo yigeze agira uburenganzira bwo kuba yaza nibura ngo nabo ngabo nabonane nabo banaganire bungurane n'inama. Ni ukuvuga ko yafunguwe muri gereza ifunze ajya muri gereza yo hanze nayo ifite imbago nyine zimwegereye cyane ku buryo ntabwo inyagambo yari afite. Ni ukuvuga rero ko nawe amaze gufungurwa cyangwa akiri no muri gereza imyumvire ye yagiye itera indi ntambwe nk'uko nawe abisobanura. Imyumvire yagiye itera indi ntambwe ku buryo yasangaga bya bintu abo ngabo abo umuntu abo bitaga nyine la base bya bintu iyo base yaharaniraga yasanze ibintu kuko ntawe bishobora kuganisha igihugu nta n'icyo bishobora kugezaho abanyarwanda, ku buryo nawe yavugaga ati ibi bintu nta kintu bishobora kumara nta ntambwe bishobora gutera. Nubwo icyo kibazo cya P5 yari agifite, ariko rero habayemo n'icyo kibazo cy'imyumvire, ya myumvire twavuga muri 2013 icyo kibazo nacyo cyabaye. Noneho agera ubwo nyine abona ko ibintu nawe ubwe atashobora kubikomeza uko bimeze, asanga byarakuze bimurusha imbaraga, rwarakuze rugasubira, asanga byarakuze bimurusha imbaraga nawe ubwe ashatse kugira icyo abikoraho ahubwo biba ari ibintu by'imihanda.
Uravuga P5, twibutse ko P5 ari amashyaka gitwa ko ari amashyaka atanu ari impuzamashyaka irimo amashyaka atanu no kuvuga FD Inkingi RNC PDP Imanzi ishyaka Mahoro People Congress na n'ishyaka PS imbera kuri umuntu yibaza niba ari narimo dore ko ntaganda mu byukuri atigeze abijyamo ahubwo habayemo agace agace nako bemereye kujyamo ariko mu byukuri kiyomoye kuri kwishyaka PS imbera kuri riyobowe na nyiraryo nyine Maitre Ntaganda Bernard ikindi kibazo hagati aho kumubwira bigugu birimo
nakunganira gatoya
yego wanyunganira
we yameshe kamwe we yaravuze ati abamuhagarariye muri P5 yabakuye abakuraho ndetse n'umwishyaka arabakizirira anavuga ko ibyo bakora
yego
bitamuri icyo ngicyo cyabaye
yego
nako nagira ngo
no kubyitayo P5 urumva ko bwabyo ari ibintu by'uburiganya byatangiye ari uburiganya bikomeje ari uburiganya no kubyita P5 si P5 mu byukuri bagombye kwita P4 nayo umuntu akagabanya kuko ibigugu mu byukuri biri muri iyo mpuzamashyaka ni FD Inkingi na RNC noneho rero iyo uvuze P5 ikibazo cya P5 mu byukuri cyari kiremereye Ingabire wenda nanjye ngisubiremo wabivuze ariko mbisubiremo habayeho raporo y'impuguke za Roni mu mpera z'umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani raporo nyine yavuga ngo ayo mashyaka nyine ngo hari umutwe w'ingabo urwaniye muri Kivu y'amajyepfo ya za Minembwe ngo umutwe bita ingabo za Kayumba cyangwa ingabo za P5 iyo ari raporo y'impuguke za Roni yego ngo haje raporo nyine ngo definitive raporo nyine isoza ngo ntiyabivugaga ibyo ngibyo ariko rero byaje kuba bibi kurushaho aho abasirikare b'uwo mutwe wita P5 bafashwe bamwe bakaraswa bagapfa abandi bagafatwa anga navuga Major Mudasiru Habib uriho uburana i Kigali n'abagenzi be 24 bose ni 25 bariho baburana kandi bemeye ibyaha bemeye ko bari mu mutwe wa P5 habayeho n'ibyo bitero by'ikinigi nabyo byatumye Ingabire bamutumiza bya bitero by'ikinigi ndumva ari mu kwezi gushize bituma batumiza Ingabire bati ruriya rwego rushinze nyine ibyaha rwa polisi ruramutumiza ngo ibi bintu birimo bamushyiraho igitutu nyine wabivuze mu gikorere komojeho yivuzeho P5 mu by'ukuri niyo mitwe ya gisirikare kandi bigaragara yuko harimo ibimenyetso rwose ntabwo tugiye kujya mu manza za no kujya mu myanya y'ubucamanza mu by'ukuri budafashe bwahari ariko ibimenyetso bihari natwe turabizi natwe tubifite amakuru twagiye tunabivuga mu biganiro byacu nubwo bihakana ariko bagiye muri icyo kintu cya avanturisme ikintu cy'ubuga umuntu yakwita ko ari ibikorwa bisa n'igitekamitwe byo gukora ingabo mu by'ukuri zidafashe ariko zihagije kugira ngo zifashe Kigali mu kuba yahemukira Abanyarwanda mu kuba yashyira igitutu kuri Ingabire cyane cyane kuko niwe turiho icyo kibazo rero cya P5 ngira ngo bigaragare yuko Ingabire atashobora kukigobotora ukundi uretse kwitandukanya kuvuga ati FD yanjye nive muri ibyo bintu bya P5 bityo ngirange agira ubuhumekero aho ari mu Rwanda aho mu by'ukuri bamubwira bati nawe rero ushyigikiye abateroristi ushyigikiye abantu baza gukoga bitero ushyigikiye abantu imitwe ya gisirikare itemewe icyo kibazo ni ikibazo cya gikomeye noneho abo basigaye noneho niba bazemera no gukomeza kwitwa FD kuko iyo umuntu yumvaga FD yumvaga Ingabire rwose FD nayo ubwayo yaravuga intwari yacu Ingabire birwa bavuga Ingabire nta yindi doroje banagiraga mu by'ukuri uretse kuvuga intwari yacu Ingabire ubu rero babaye abandi tugeze ku musozo tugana kuri za ngaruka wa uzo umbwira uti ingaruka kuri iryo shyaka ubwaryo rya FDA inkingi ingaruka kuri kariya kana gato ka Darufa nyine ingabire nyina afashe akagondagonda ingaruka kuri iyo P5 na kayita P5 nyine ko nta kundi twabigira niko bayita ariko rero ingaruka mu yandi magambo kuri opposition yose kuko ibibaye ibyabaye byose kenshi bituma abantu batekezaga yuko hari ikintu cya alternative ko ari impinduka ishoboka iturutse mu mashyaka cyane cyane amashyaka akorera hanze kwishoboka mu yandi magambo iyo habayeho iyo ntambwe uko kwitwara nabi nk'uko bigaragara muri kino gihe bituma ikizere ari amahanga ari abanyarwanda bagirira opposition kigabanuka cyane ndagira ngo rero rwose ugana ku musozo uvuge izo ngaruka zose ariko unasiga unabwiye unumvisha abantu yuko nubwo ibintu bimeze nabi mu by'ukuri haba hari buri gihe icyizere hari agatara gato gacanye ako gatara umuntu akaba urumuri rwako ariko agomba gukurikiza muri ryawe
urakoze ndumva nk'uko twari twabishyize kuko turiho turagana ku musozo hari aho uvuze bya P5 n'ukuntu mbese n'ibibazo birimo birumvikana ko uko bisobanuye nanjye niko mbibona ariko mu by'ukuri ntabwo nyine nk'uko twavuga kino kibazo cyo muri peyisi mbera kuri no muri FDA inkingi naho kirahabuza ko izina abantu baba bigize bakomeza kuba izina ryabo ni kimwe ngenzi abantu bagomba kureba n'ibikorwa cyangwa se niba n'ibisubizo abantu baba
bategereje wegere neza ibyuma hari kuri iri soka neza
uburanyumva neza
ndakumva neza ubungubu
navuga nyine nticy'ingenzi ni ukureba ibikorwa abantu bakora no kureba niba koko imikorere abantu bafite izana ibisubizo ku bibazo biriho gusa icyo navuga ni uko muri ikibazo cya FDA inkingi na Ingabire koko kizagira ingaruka zikomeye cyane haba ku ishyaka ubwaryo ku ishyaka nanabivuzeho na mbere ko mu by'ukuri ari nka rwa rwondo cyangwa se cya kibyimba kiba cyari kimaze iminsi kininda gisukuma bikagira ubwo gishwanyuka iyo ikibyimba rero cyashwanyutse ni ikibazo kiba gikomeye hari igihe abantu bavuga bati iyo ikibyimba gitandaye havamo nibura waribwaga arahumeka ariko mu by'ukuri hasigara n'igisebe gishobora n'imisonga n'ibindi icyo rero navuga ni uko ku ishyaka ubwaryo hari ubundi ishyaka ryavuga ko rifite n'ishami rikorera mu Rwanda ikigaragara ni uko impande zombi bavuga uruhande rwa FDA inkingi yo hanze n'uruhande rwabaga mu Rwanda rwa Victor Ngabire Umuhoza impande zombi ziremeza ko abari mu Rwanda bakurikiye perezidansi mu ishyaka rishya yashinze kuko nabo baravuga bati we nabo bari kumutangira indi nzira yabo turayibubahira ni serivisi n'ihirwe ni ukuvuga mu by'ukuri ko ishyaka ritakaje rya shami rikomeye cyane ryari rifite ikintu gikomeye cyane byongereraga rya shami ry'uko ryari rifite akaguru mu Rwanda icyo kintu kivuye ni ukuvuga rero ko abantu cyane cyane mvuze nk'abanyamahanga uretse ko abanyamahanga nyine nabo ikigaragara cyabo ni uko inkunga zabo abanyamahanga n'indorerezi byagiye bigaragara mu Rwanda habaye ibyishimo bikomeye abanyamahanga iteka ibyabo byazaga ari uko imvura imaze guhita iyo imvura yabaga ihari ntabwo wabonaga kenshi usanga banakorana na leta ihari kuko iyi leta ya Paul Kagame ingoma ya FDMI ishyigikiwe n'amahanga iri ku butegetsi kubera ko amahanga ari yayigumishije hariya ari yayitsinze ari nayo yirirwa nayitaka hirya no hino mu bintu by'igitangaza ariko icyo nagira ngo nganeho ni uko amahanga nayo ubwayo icyizere yagiriraga abo banyapolitiki bo muri iryo shyaka kirayoyotse ndibuka muri 2014 ubwo twatangazaga ko ishyaka twarivuyemo hacitsemo ibice rwose mu bantu twajyaga tuvugana mu badiplomate bari bahagarariye ibihugu byabo haba mu Rwanda cyangwa se n'abari hanze muri za minisiteri zo mu bihugu byabo hari abambwiye bati biratubabaje kuba mutashoboye kumvikana ngo mureke gucikamo ibice bati niba uri umuntu yabonaga ko nubwo tugitwaye hari ingoma y'igitugu ariko umuntu yabonaga ko mushobora kuzagenda musunika n'uwashaka kugira icyo yafasha akagira ahahera ubuhinga biravuze ati mvuye ku buyobozi bw'ishyaka ndetse nanabivuyemo ndanasanga hari n'ibintu yasobanuye bikomeye cyane aho avuga ko ngo asanga ko iryo shyaka n'ibyo bitwara bitandukanye n'ibyo abanyarwanda bakeneye muri iki gihe akanavuga yuko ngo muri mu kiganiro n'abanyamakuru nahoze numva aravuga ati muri FDE inkingi twaharaniraga ubwigenge bw'abanyapolitiki gusa njye ntabwo ariko nabibonaga mu gihe nari mpari ariko niba ariko yabibonaga cyangwa ariko yabonaga byari bimeze birumvikana uko cyari kibazo gikomeye avuga ati ubu turaharanira ko abantu bagira nyine abantu bagira ubwisanzure abaturage bakagira ijambo mu bibareba uko bisobanura rero nawe ubwe birumvikana nyine yuko yerekana ko iryo shyaka imyumvire yaryo imikorere yaryo itandukanye n'aho igihugu kigeze n'aho imyumvire igeze iki rero ni ikintu gikomeye cyane iyo giturutse cyane cyane ku muyobozi w'ishyaka uri mu barishinze akarigitangira akaribambirwa akagenda inzira y'umusaraba kubera iryo shyaka akavuga ati ibi bintu narimo ntabwo ari byo ni ikintu gikomeye cyane umuntu atagira gitoya ni ikintu gikomeye ku buryo kuri njye ubuzima bw'iryo shyaka ndabona busa n'aho burangiriye hariya birumvikana ko hari ba bandi bavuga bati tuzakomeza tubyihambireho nta kundi bizagenda ariko rero ni hahandi ikiba cyamenetse igi niba ryamenetse kugira ngo wongere uduterateranye udufatanye ntabwo biba byoroshye rwose ingaruka kuri opozisiyo hari icyizere mu banyarwanda kigenda kiyoyoka iyo babona ko amashyaka bari bahanze amaso abanyapolitiki bari bahanze amaso iyo babona hari ibimeze bituma abaturage n'abandi bakurikiraga iby'amashyaka ya opozisiyo bavuga bati aba bantu ibyo barimo ntabwo babiha agaciro nk'uko tubiha ntabwo batuzirikana nta cyizere twagira cy'uko aba bantu bariho baharanira inyungu zacu ikigaragara ni uko ibyo barimo ni ibyabo hagati yabo icyo rero ni ikintu gikomeye cyane kugarurira abanyarwanda icyizere cy'uko umunyapolitiki uharanira ko ibintu bihinduka mu Rwanda mu by'ukuri azirikana za nyungu z'umuturage akazirikana inyungu z'umunyarwanda ntajye mu bintu byo kwirirwa ahanganye mu ishyaka na bagenzi be cyangwa se ngo umuntu abe kuko mbese umuntu yerekane ko ashyize imbere izo nyungu z'abanyarwanda icyo ni ikintu gikomeye cyane kizahora kidusaba ko ibyo dukora tugaragariza abanyarwanda ko mu by'ukuri ibyo duharanira n'ibyo turimo kandi atari no kubigaragaza gusa bakanabitubonamo ko inyungu zabo arizo dushyira imbere ko igihugu duharanira ari igihugu kizabaho ejo hazaza heza bose atari inyungu z'abanyapolitiki ubwabo ku giti cyabo ni ukuvuga rero ko icyo cyizere kigenda kiyoyoka kuko impinduka dushaka mu gihugu cyacu izakorwa n'abanyarwanda abanyarwanda bazaba bumvise inyigisho dutanga bumvise barebye mbese indoto dufite y'igihugu gishobora guha ejo hazaza heza abanyarwanda bose bo mu moko yose bo mu turere twose abari mu gihugu n'abagihunze indoto nziza tuzaba twigisha ni ngombwa ko abanyarwanda bayitubonamo kugira ngo bashobore kuyizera bityo bayiha imbaraga zishobora gutuma ihindurira. Ntanze urugero, iyo hataba inyigisho zikangura rubanda nyamwinshi, aho bitaga rubanda rugufi, iyo hataba inyigisho zikangura rubanda rugufi kugira ngo bashyigikire ayo mahindura yaharanirwaga, ntabwo bariya baharaniye revolusiyo 59 ntabwo bari kubigeraho ngo batembagaze ubwami, ngo bashyireho ingoma ya Parmehutu, bashyireho mbese Repubulika. Ntabwo bari kubigeraho iyo abaturage batabigiramo uruhare. Natanga n'izindi ngero nko muri Iran, witwa Ayatollah Khomeini, ahunguka akava mu Bufaransa akajya gukuraho ingoma y'umwami w'abami Reza Shah Reza Pahlavi wari uhari, wari waragize Iran nk'akarima ke, nawe kugira ngo abigereho, inyigisho ze zarageze zigera mu baturage, zigera mu baturage, noneho bazibonamo baravuga bati ibyo uyu muntu ariho yigisha nibyo dushaka, igihugu avuga nicyo turiho duharanira. Bityo avuze ati itariki izi n'izi nzataha mu gihugu, ndasaba abaturage bose kuzahaguruka tukabwirira ngoma y'igitugu tukayisezerera. Abaturage kuko bumvise ko umushinga ari uwabo bawibonamo. Nashaka rero ko aha rero mpageze ngira ngo nerekane yuko uko tugenda dukora ibikorwa bica intege b'abaturage, niko aho intambwe abantu baba bari barateye aho zari zigeze zisubira inyuma. Noneho b'abaturage n'abari batangiye gukanguka, kuko abaturage baba bari ku ngo y'ingoma y'igitugu usanga batsikamiwe cyane, noneho kugira ngo beguke ni ibintu bikorwa gahoro gahoro. Niba hari uwari utangiye kwegura gatwe, yatangiye kwegura gatwe akumva amakuru nk'ariya birumvikana, aravuga ati nitwipfire, nta muntu ubabaye. Ariko rero ntibikwiye guca intege, kubera yuko ikigaragara nuko nk'uko twagiye tubisobanura cyane cyane n'umushinga wa politiki twatangaje muri iyi minsi, twagiye twigisha muri iyi minsi, nuko mu by'ukuri abantu bagiye bashyira imbaraga ku bintu biboneka hanze gusa. Ndavuga ibintu byo kugira ngo abantu bishyire hamwe ari benshi cyane, bahuze amashyaka menshi cyane, bagende bavuga mbese baririmba za biracitse turaje, niho abantu bagiye bashyira imbaraga. Noneho bituma n'imyumvire n'icyizere bamwe bagishingiraho ngaho, bakavuga bati igisubizo tuzagikura muri aya mashyaka menshi cyane yishyize hamwe, tuzagikura muri aba ngaho ariho bavuga ngo bagiye gutangira urugamba cyangwa n'abadutangiye, nibo bazatuzanira ibisubizo hano muri iki gihugu. Ni ukuvuga ko hari abagize icyizere gishingiye kuri iyo myumvire, ariko gahoro gahoro baza kubona ko iyo myumvire nayo nta reme ifite. Ku buryo rero kuva na mbere hari abanyapolitiki bagiye babivugavuga bati ibyo dukora byose tugira umushinga umunyarwanda yibonamo, tugira icyo duharanira, ushaka abazi icyo uri buharanire icyo ari cyo, nawe akibone akijonjore akijore, noneho avuga ati iki ndakibonamo nanjye ngiye kugiharanira. Icyo kintu rero abantu banze kugikora kuva na mbere, noneho ugasanga ibyo abantu bahurudukana bakirukanka baragenda bagasikura urukuta bakongera bakagaruka ahandi batangira. Kubera iki? Wa mushinga cya gitekerezo gikomeye cyane buri wese ashobora kuzibonamo kikanamuhagurutsa akemera no kucyitangira akanagipfira n'umwana we akagikomeza, icyo kintu abantu banze kugishyiramo imbaraga, iyo nzira niyo twatangiye. Nirwo rumuri wavugaga nyine ni kakamuri gahari abantu bashobora gukomeza kureba, gashobora kuzagira icyo gatanga gahoro gahoro, kubera ko ibitekerezo ubwabyo iyo bisobanutse kwitangira ababyigisha babivuga abo babibwira bakabibabonamo, ibyo bitekerezo ntabwo birakomeza bigakomeza. Natanga urugero nk'abantu batangiye nk'amadini ya gikirisitu, ndavuga muri kiriya gihe cya kera cy'abaroma, ni igihe cyari gikomeye cyane ku buryo ndetse hari n'umwami w'abami w'i Roma ndibaza ko ari Nero wavuze ati abo bakirisitu bose mubashake mubatwike n'ibimenyetso byose mubitwike. Noneho nibwo abantu bamazaga batari kusinero ibyo bintu urabitwika, amateka uzayakizwa n'iki ko zagucira urubanza rw'icyaha? Ati amateka nta rubanza zancira kubera ko nta nubwo azigera amenya ko abo bantu banabayeho. niko yakekaga ariko ibyo bintu bigiye maze birakomeza kubera iki ubutumwa bwabo bwari bwubatse neza busobanutse kandi bakomeza kubwigisha babwigishaga bimera no kubwitangira bakabwitangira reba kugira ngo umuntu w'umuzungu akora urugendo ave mu Burayi agende n'utuntu atwaye mu gafuka agafuka gatoya nyine yikoreye ubwe kuko iyo baturukaga iwabo ntabwo babaga bafite abikorezi benshi yenda abikorezi babonaga batangiye kugera mu Banyafurika aho bagendaga bafata abacakara n'iki none abantu bakagenda babazanira inkoko amagi ihene n'ibindi ariko we yahagurukaga iwabo afite ako gafuka atwaye mutwenda na Bibiliya noneho n'umusaraba akagenda akajya mu gihugu atazi aho bavugaga bati bariya birabura n'ibikoko bashobora no kurya abantu bashobora no gufata umuzungu bakamurya niko bana babwira agahaguruka akagenda kubera iki ibyo yigishaga yarabyemeraga aravuga ati njyanye ivanjiri nzayigisha n'impfa niyo nzagira kuko bakimara guhinguka ku Banyafurika ibyo ngibyo bakabona atanafite n'ubwo cyane cyane ko ari ibintu byazaga bifite ukuntu bihindura bivugurura cyangwa birwanya n'imyumvire bo bari bafite kuko nabo bari bafite ukwizera kwabo bafite ukuntu basengaga bafite imyemerere yabo bakumva uwo muntu uje utanavuga n'indimi zabo avuga nyine agenekere bakumva ibyo yigisha ari ibintu bitinyuka nyine bigahangara za kirazira zabo bigahangara imyumvire bamara imyaka n'imyaka ariko kubera kwa kundi abo ngabo bitaga ba missionaries babaga bafite ubwo butumwa bashikamyeho bafite za nyigisho zabo bashyira imbere byatumye bwa butumwa bwabo berekana ko ari ubutumwa burebure cyane ko ubu niyo banapfa ubwo butumwa buzakomeza nta kizabubuza gukora bityo abantu bagenda babagana gahoro gahoro ku buryo byagezeho amatorero ya gikirisitu nyine aba agira ubwiganze mu bihugu byinshi cyane bya Afurika nk'uko bizwi birumvikana ko natwe mu byo dukora bya politiki mu mishinga yacu mu byo twigisha tugomba kuzirikana cya kintu cy'uko kuko abanyarwanda baba ari abicana ari abicanye ejo bundi cyangwa n'abicana ubu ngubu bose abantu bicana kubera ko baba bafite ubwoba noneho bakagira abafite inyungu yenda zo kurwanya ubutegetsi bakagira uburyo babashyiramo ubwoba bakagira ibyo babakoresha kugira ngo bice abandi bavuga bati nimutabica murashira bityo abantu bakabijyamo kubera ko bafite ubwoba noneho uwashaka cya gisubizo gituma ba bantu batagira ubwoba abantu ntibagira ubwoba bakabona ko ejo hazaza hashoboka ku bana babo ko babaho bakagira igihugu bisanzuramo bakagira ubwisanzure bwose baharanira bakagira demokarasi bakitura ubutegetsi bashaka bakishyiraho ubutegetsi bashaka babona bubanogeye bushobora kubaha amahoro ko buri wese ari cyo ashaka aho rero ni naho iyo nzira yose twagiye tugenda ndavuga cyane abantu bamaze imyaka myinshi cyane muri opozisiyo tutavuga rumwe na leta nibyawe n'ingintu usanga abantu baraduhaye urw'amenyo bati abangaba bamaze imyaka muri za 20 baririmba ko batavuga rumwe na leta hari abantu bajya bavuga bati kuki mudacika intege ngo mubireke murekere aho ngaho muvuge muti ntacyo twagezeho turabiretse turataje cyangwa se ntidutashye ariko tubigiye ariko bavuga ibyo bakibagirwa yuko icyo duharanira ni uburenganzira bw'ibanze bwa muntu ni uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka uburenganzira bwo kwishyira ukizana uburenganzira bwo ku gihugu uburenganzira bwo kutagenda wubitse umutwe cyangwa kutaba umucakara w'undi mu gihugu cyawe ibyo rero duharanira kuvuga ngo abantu bazabireka kereka nyine umunsi umuntu yashyizemo umwuka kandi tuba tutarabyigishije bihagije byanze bikunze kuko ubwo burenganzira n'uburenganzira bwifatizo nk'uko abantu baharanira nyine ni nk'umwuka abantu bahumeka ababiharanira ntabwo bazahoraho abavuga rero ngo tumaze imyaka muri opozisiyo ngo turekeraho bibagirwa ko na za FPR zatashye bamwe mu bari bazigize bamaze imyaka nka 30 batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa gihugu bwa Rwanda ariko abantu bakomeza umutsi kugeza icyo gihe bataha hari n'ahandi abantu bagiye bahindura ibintu rwose bamaze n'imyaka muri za 20 uretse ko ikibazo gikomeye nagiye mbona muri opposition nuko ba bantu babaga bashaka kuhubaka wa mushinga ukomeye utuma buri wese abona awureba ati mushinga kuko nange uzampamaho iki nange kizandwanaho wasangaga abo bantu amajwi yabo habaga hari ibindi byuririzi byashaka kuyaniga kandi kuko bikayaniga noneho bavuga ibyo ngibyo ngo bangaba ngo bari ibindoto zabo ngo ni ibintu ngo bidukerereza ngo twe turihuta ngo twe turihuta ngo tujye kubwiza Kagame ururimi yumva bakumva ko ururimi yumva ngo ari ururimi rw'imbunda bityo bakibagirwa yuko mu by'ukuri kuvuga ngo urwo rurimi ni rwo yumva ahubwo ni rwo runamworoheye kuko we ikibazo cye ni umuntu ategekesha igitugu ategekesha ingufu iby'ingufu rero nta kintu bimutwara ahubwo icyo atigeze agera aho atazanageraho ni uguharanira cya kintu gituma umunyarwanda wo wese avuga ati yibona mu bintu akumva ari ibye koko akumva yanabyitangira akanabipfira icyo ntacyo agira ngaho aho dushobora gushyira imbaraga nyinshi cyane koko ntiduhere muri ibyo by'uko amashyaka nayo yasenyutse cyangwa abayobozi bayo bayavuyemo bagashinga ayandi ngo twumve ko ibintu byacitse ko inzira yo kwibohora ihagaze inzira yo kwibohora irakomeza ariko kwibohora kuko cya gitekerezo kigenda ukibonye akavuga ati iki gitekerezo kuko kibaye impamo kivuye ibuzima kikagihuza nanjye iki gitekerezo ndakibonamo cyampa amahirwe cyaha amahirwe umwana wanjye n'uzamukomoka ngibyo ibitekerezo byo kuzagutanga kuri iki kibazo wahungabanyije urakoze
ndagushimiye cyane isaha iratugeranye ngushimiye cyane ko urangije ubwira inshuti za radishakwe ziro zitwumva uzumvisha ko nubwo hari ibyo bibazo bikomeye cyane hakiri uburyo bwo kugera ku ntego uburyo bwo kugera ku mpinduka ikenewe kandi ko nubwo hasigaye wenda inzira y'inzitane inzira ntoya bigomba kugerwaho shutire mwarimu duteze amatwi cyari ikiganiro amahari hagati ya FDA Inkingi na Victoire Ingabire azagira izihe ngaruka ku batavuga rumwe na leta ya FPDMI ibisubizo rero mwabyumvise inshuti mwarimu duteze amatwi kandi rero biracyaza ibibazo birahari ariko n'ibisubizo ni uko mwari kumwe nanjye ndetse n'ubugarambe hamwe na
intwari itikanga imyato irwiyemaho batinya mugabo utiye buri nkema amayambe agumye nanzi yitewe n'ubugwari rutimbo sinzaba mu bwigunge uraryana urya bwagashe rubanda uwakabaye umuhanza zimata n'ubugeni nanzi gitebwe n'ubugwari rutimbo sinzaba mu bwigunge rutimbo sinzaba mu twumva imbaga isaziye ku migambi ubukene bw'akarande butazakuzizina nanzi yitebwe